wanna be my girl, I wanna be your man.
Wanna be my man.